byoyita mu olusosekebwa nosalawo obubi mu bulamu bwo nolekawo mukama lokola nogenda ne setaani omulogo olimba nnyo laba nze nkulaga bw'olekawo ye Yesu alokola bw'omuleka kimanye nti osemba mwekwate Yesu asobola bw'oba ng'okkiriza okukyusa embeera zo mazima mulage obunafu yewali Yesu asobola bw'oba ng'okkiriza okukyusa embeera zo era wa mazima mulage obunafu yewali Olulala wafuke kirala nobera mwattu ekyerolerwa abantu bangi ne bakeneka ekyembi nga Yesu aswala kyakitalo ensi n'ekusika okyuka ddi owoneyo embeera ekyakabi kwe kufa ng'okirimu mwetaase Yesu asobola bw'oba ng'okkiriza okukyusa embeera zo beera wa mazima mulage obunafu yewali Yesu asobola bw'oba ng'okkiriza okukyusa embeera zo beera wa mazima mulage obunafu yewali yewali Omukisa mukwano kulina kyosalawo ekituufu kiruwa obulamu bwo okuba mu nkomera oba ubeebwa ddembe Yesu asobola bw'oba ng'okkiriza okukyusa embeera zo beera wa mazima mulage obunafu yewali Yesu asobola bw'oba ng'okkiriza okukyusa embeera zo beera wa mazima mulage obunafu